waxaa sare uu ka xoogan laga dareemayaa qiimaha la iibiyo raashinka dalka sida galleyda, digirta, masagada ee suuqyada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sare u kacani ayaa waxaa sababay, sida ay sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada, inay aada u yaraadeen wax soo saarka beeraha iyo isticmaalka bulshada ee dalagyada gudaha dalka laga soo saaro oo aada u batay, islamarkaana fahmay in cunnada waddaniga ay tahay mid aada u muhiima. Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo sharaxaya xaaladaha ganacsi ee ku aadan iibinta dalagyada gudaha dalka laga tacbo ayaa yiri sidan:
dhankii abuur ayna suun heeyada walsiida falaasa magaaladii akaruuray abuurkii balla waay masgida neela ninka kaalow dadkii sokorra kabaan dhiika ragabaan masgeedii baasidii bariskii akuereeni masgeedii aamowgale owlaad masaakiin ee awlaayna la kuwada koryaa herlaade dagaalo doro wiingan haysat te dagaaladaasee ilaahay gargaar sheenaa masgidaa nin rag isto beero aan eed badar ninka ka boo fadaan masgida foola ninka ka kaalow dadkaasay raashinkaasay diideen udura ku qaadaa misgeedii aan nagadeen
sugun sugu misgeley taleere horta sheego muhiimkana hadda moordi gelay ilaa meele raas digirta intaka baasa samaamo leerow digirtun kaleedoo gaduuda digireedun kaleedoo malabey afkuule iyo walaamuun leeyo meele raay meelo kale ku kooyaan hadda sida aragdii lana baaranan baana sigarow anjeere oo badatay bariisa oo badatay ilaa marshay ambuulo gamadii ambuul bariisa antalanka karee hegaka aamaaday baad aragdi horta alxamdulilah Baydhabo horta muhiim shay baadiya kiirinta.